Black Market Records.
Dalinge, Dalinge. Odio Moran.
Mavo on the beat.
Sezifika ndani jona kamote gade nduku nafika ndoni se madame huku nateka ebu guest kuna katoto na kemba na ipes mama milka 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 donye 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 waru 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 mbosho ay nina maninja nasikia maiko dudiko hakuna bolra rasafi ni makondiko kuna keromas ya meshiba na mabongi toro washa koro ndi afike kamedoro parakasha ulenge uspana selinasu alipata juu ya miti bana akaachu sikiza sasa rungu viu sasa niku putin apa bana kiu rasha
ucho modo asikie vivi lengo ucho modo asikie vivi lengo ucho modo asikie vivi lengo kedivi kedivi pila no pidi lengo ucho modo asikie vivi lengo ucho modo asikie vivi lengo ucho modo asikie vivi lengo kedivi kedivi pila no pidi
Kinangali na kuchiki na kitire Form ni ya bari ni na jaba ni ya finje Teka wangari piga shuti umdare Toto ni kula chumtu kivela Vilo menishika tekufuli ya jela Vilo menijaza tae ina kukemba Kama futa jute kiminta kuchenga Unahaga kubo tuende kwa chemba Tuende kwa chemba nitakula tukisemba Semba kusemba nitakula tuviketa Kanapenda tuvitu zimetengwa Ai, ai, limependa
Ucho modo skie vivi lengo Ucho modo skie vivi lengo Ucho modo skie vivi lengo Kedivi, kedivi, pila no pidi lengo Ucho modo skie vivi lengo Ucho modo skie vivi lengo Ucho modo skie vivi lengo Kedivi, kedivi, pila no pidi lengo
Sezi pinga, pinga, hizo maruma Napa kwa tojani na kimchuma Odi game train Kiumchina, save for save, nata siku jujina Amonio kobrai na mipenda kumimina Gushodo wa madhais na direda koi henya Nikisema wine, mina manisha itibu Wanoliza wine, ilimatizo hibiza Ilithi, kuthithi moka, kaka Kamithi, atataroka, kaka Kachingiri, nige kuite, kaka Kagiri, saga mogo, kaka
Ucho modo asikie vivi lengo Ucho modo asikie vivi lengo Ucho modo asikie vivi lengo
Black Market Records.